yo, yo.
Assalamu alaikum.
It's KK, yo.
Bwana asifiwe.
Kikosi kazi. Prayers. Hey God, please help us. Tuna deal na ma haters. Wananuna wakituona vile tuna shine, tuna daka papers. Deal wanataka favors. We rap but they don't pay us. Dili la mwisho kutupa on the asante is what they gave us. Home I got the kids man, I'm the one to feed them. Na fusa tasizipate kila napokwenda ni competition. Still nipo kwenye mission, shajiwekea ambition. Niweze peleka watoto hospital, school and tuition. Japo vikwazo ni vingi basi nifanya niweze survive. Tumesha kuwa madingi, Lord, we need to be alive. Nipate kwanza magimbi, ndipo nikombe car to drive. Nana mengi tu ya kukomba, no 3, 4, 5. Bariki shuli zangu zote, niondole mikosi. Ili nami kila weekend home, nishereke kibosi. Unipe pamba, niwe mjanja, uniongeze misosi. Baba, tusha choka kila siku, wao ndo toneshe minoti.
My soul so God fearing, no ghost near me. Atani kiwa down, his grace ufanya reaping. Wala siyo mfiadin, devils interfering. Sometimes nakuwa savage, paka mwenyewe siamin. Lord forgive me for my sins, juu initendalo. Nasahau hata kuabudu, daily ambition jaro. Shetani ananishawishi eti nishike double barrel. Niwamalize mabosi, matosi, sharobaro. Na kundua wewe ni upendo, unapenda watu. Uniachi japo sometimes, huwa nakwenda fiatu. Na sarenda kwako, when I remember gospel. Umen protect January to December, I got you. So kwa chanjo za Bill Gates ndo mtapona. Msijeshtuka ikiwa real late juu ya corona. Mungu ibariki Tanzania, Afrika Mashariki na dunia, na wasisi walotangulia. Amen.
Oh Lord, oh Lord.
Naanza kwa jina la mwingi wa rehema. Nasimama mbele zako ili niweze kusema. Na neno langu kubwa ni alhamdulillah. Nashukuru kwa kila neema till the day I'll die. Tazama hii pumzi nayovuta, ni maafa mangapi mje wako umeniepusha. Unaponipa riziki nasahau kukushukuru. Kinapokuja kiza ona unanileta nuru. Dunia ni mihada, najiona mfalme mimi. Kiburi na majivuno leo naviweka chini. Kiumbe dhalili mimi, mwana wa Adamu. Tone la manii, nashukuru kwa ufahamu. Siwezi jita mwema ila najitahidi. Mengi nakosea na kutubu imenibidi. Leo sombi chochote ila tu unikumbuke. Siku ya mwisho wangu, mwisho mwema unikute.
Kaba ya kupiga makofi na kupari, napiga magoti na kusali. Kisha na mwamba godi, hii mikosi yende mbali. Nikitafakari kodi juu ya pesa ya halali. Duniani kuna wapuzi kibao, na ugopo kinipa nguvu ntadili na pumzi zao. Nipe maarifa ya uishi na maisha, kabla huja nita naomba unijaze taarifa. Natamani ni kuone tupige zetu my story. Wendo nanielewa kupita yoyote homie, you can call me. Mana shetani kapanda mori, dili nae umthibiti kana kufuru, I'm sorry. Mini dhaifu ila shetani hantishi. Mlango hanipishi, mina mpushi kwani
vipi. Na kukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Safari hii bado ndefu sana, wakufanya nifike ni wewe.
Yeah! Na kuomba unilinde kwenye giza, nilinde kwenye mwanga. Baloza nipe visa, nikapasue anga. Michongo kukimbiza, nikanyakue namba. Ndoto kutimiza kabla ya kurudi kwenye mchanga. Yesu Kristo tumaini letu, salama yetu. Allahu Akbaru, assalamu alaikum. Ave Maria salam, ave mama yetu. Siabudu masanamu, ave Bwana Yesu. Maadui wasifurai kwa kunishinda, wakinikopa wasinidai kwa kuniwinda. Bariki familia yangu kaya nzima, na kuomba unijalie kifo chema, amina.
Ambition, my vision, one mission. Listen, sina kitu chochote cha kusimama nacho. Sijafika popote na nina kesha macho. Asante Baba haujaniacha nipotee njia. Fungula saba sijaleta nisame pia. Na kushukuru kwa zawadi ya uhai. Sikufuru nikaona wema haufai, nikawa mtumwa wa I. I believe in you, I don't believe in lies. All I need is you, wewe ndio jibu la maombi yangu.
unanitibu ya moyoni mwangu. Sioni mimi ni nani au nimekupa nini. Mbona sina imani na unanithamini. Maisha yangu yamejaa majaribu, kila nacho jaribu naishia kuharibu. Sijakuweka karibu, najua ndio sababu sipati majibu. The African Ambassador
Uno.
I'm sorry.
Nashukuru niko hai, nashukuru kuwa na afya, nimeshiba. Ninashukuru leo tena niko hapa. Asante umenipenda, umeniondolea mashaka nilipochelewa. Uliningojea ukuniacha, ulinipa nilichohitaji, nilipohitaji, nilipohitaji imani ya kuzingatia, nilipokaribiwa na dhambi. Najua sijakamilika, naamini sijabadilika, lakini kwa upendo wako kwangu shetani hatambi. Sadaka sadikia, duniani sina changu wala chochote zaidi ya baraka uliobarikia, karama uliokarimia. Nafsi yangu ndo chanya na hasi yangu, nitafanya nafasi yangu kitajiwa. Nawaombea amani wote wenye hofu na uchungu, wamwachie Mwenyezi yote asiyoweza kuyamudu. Nyakati ndo hizi na muda ni mchache, tukuzwe mumba wa yote, kwa heshima tumfuate. Asante.
Yeah. Hey, Mungu nijalie. Amen. Sala ni sali na nisalie. Amen. Watu mbalimbali na isisalie. Amen. Iwai kujibiwa na isikawie. Amen. Napige magoti na kunja mikono, na kuja mbele zako kosi kukomba kuna kikomo. Nafahamu shida zipo, hatuwezi funga midomo. Maskini ukileta ujinga, hatuwezi kula vinono. Sijakamilika na huwa nafanya mapenzi Bwana, majaribu haya nishi, shetani ni mshenzi sana. Eti jana kuna binti alikuja na akauliza kuwa songa na hicho kitambi chako utawezana. Nacho fray umenipa uhai my lord, na siku nadai, naomba tu ni wai pepo. Nipe ujasiri ukakamavu kama askari depo, safari we fresh kauvumapo kwa bahari upepo.